ayobuyela esigela sibanike off. Ukhulumisa dala yokhala maphela ethi Joe.